Ministry ebyobulimi ngeriwa mune kitongole kinonyereza ku bulimi chi National Agricultural Research Organization sako banka ensiyo na batanso kutekesa mu nkole enteekateeka eyokwanganga enkyukakyuka mu mbeera y'obudde okuyita mu kunonyereza okusobola okutumbula obulimi mu ggwanga lino. Enteekateeka eno emanyiddwa nga Climate Smart Agriculture Transformation to Strengthen Climate Smart Agriculture Research etunulidde okulima okusobola okugumira enkyukakyuka ey'embeera ey'obudde. Minisita Mbezi ow'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga agambye nti baliko n'abakugu be bawadde ensimbi okunoonyereza ku birime ebisobola okugumira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ssaako ebirwadde ebitawaanya ebirime. Okwogera bino abadde ku National Crop Research Institute e Namulonge ku mukolo abakugu abawerera ddala 24 kwe bafunidde ensimbi ezigenda okubayamba mu kunoonyereza kuno.
Esente zibayambe okunoonyereza ku nsonga ezisinga okuluma omulimi wa Uganda. Katugambe bwe twogera ku mwanyi waliwo ekirwadde ekizeewo kati ekitawaanya abalimi bonna. Bwe tubadde tugaba sente zino tubadde tuwa abo abatuwulidde baagala okunoonyerezaako naye nga tulondamu okusinziira ekyo ky'otuwadde kirimu ebyo ensonga sema songa eri abalimi abo betuwadde 24 tubawadde sente kumpi buli omu tumuwadde ziweranga 2,200,000 nga bagenda kunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo.